Zena linze na biva komutema kwanje. Love chakala nzo bulamu wanje. Kikasira nje sale komutema kwanje. Yeah, yeah. Omutima bahulumya nyobutedisa. Buli okuwa gukutula olumalane batebenta nga baseka. Yeah, nze love te yantonderwa bwe kiri. Abantu nze bantagula bwe kiri. Kekaselo utefasa kamume. Mbyenenye Omutima gwange guma, ani yakutwalayo. Guma, ani yakusulayo. Lava, nze byonna byonsudde mu mutima gwange. Ani yakutwalayo. Guma, ani yakutwalayo. Guma, ani yakusulayo. Lava, nze byonna byonsudde mu mutima gwange. Ani yakutwalayo. They promise to love you at first, he said. You're my daily gonna shed of tears. I don't wanna fall in love again, baby. I live till you live your life. Omutima gwange wakuzanyirako n'okubuza mirembe. Zijukira bingi nnyo bye wansuubiza bwe twatula mu kisenge. Wabisazasazamu byonna bye walayita. Wandekera mbale wandeka ku mabbali ndye n'ontawa. Omutima gwange guma, ani yakutwalayo. Guma, ani yakusulayo. Laba, nze byonna byonsudde mu mutima gwange. Ani yakutwalayo. Guma, ani yakutwalayo. Guma, ani yakusulayo. Laba, nze byonna byonsudde mu mutima gwange. Ani yakutwalayo. Love, 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 I will never fall in love, love, love. Zenalinze na biva komutima kwanje. Love chakala nzo bulamu wanje. Kikasira nje sale komutima kwanje. Yeah, yeah. Nze love te yantonderwa bwe kiri. Abantu nze bantagula bwe kiri. Kekaselo utefasa kangume. Mbyenenye, mbyenenye. Omutima gwange guma, ani yakutwalayo. Guma, ani yakusulayo. Laba, nze byonna byonsudde mu mutima gwange. Ani yakutwalayo. Guma, ani yakutwalayo. Guma, ani yakusulayo. Laba, nze byonna byonsudde mu mutima gwange. Ani yakutwalayo.